le khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Oh angimtholi Langaphuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi
Shono inkamu Shoo ayi Ngikhona mntana omuntu bengihleli namachimbos sibukiso wethu dabike uyamaza uthi boss maseshaye ethu ezenza isigora sashiphosh kuze wakhala umakhelwane nika sedlala imigosi boss ungikhumbuleni how I think anofuna sigibela uentring yaza uyithandi local bagibela bayehla eshi bakumoshela isikhati protection akuna airbag insimbe endala shone phansi mina ngumelusi wena inkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi la yenkampani yami bafuna eduze kwakho ngingakuthola usuzacile kanti futhi bayalamba ngisengakuthola bekuhlabile uyazi ka Kickstarter wawufaka ukhiya ngiyaduma hayiduma yasamaya walifaka ikhiya ngiyaphuma ayimi emehlweleni yasitaka umfana uyaphusha ngena umngane omakhenikhi akhathi upetroli ngiyaphuma
Angaphuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi Angimtholi
Ayi Uyakhala ubhobhobhu lokhu ushilo tititi Ekhanda isiphithiphithi esidinga umhlophe usikilidi Esha imvivilithi iqonde ethu uyimbilijisi Ngizama igiligidi ukuthi ngimfake ebhilidi Uyazi ngiyakuthanda ngisoze ngakuhlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malithambama Ngesipani ngiyasikhandla ngisoze ngasityala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisile bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuzatshwala yobephelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha mangiliphinda kuseliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona makushona ilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisa Inhliziyo nokuthula mayithula kunephisa ekhaya Ligeleza kothukela uthando lethu
umuvinda Phuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Mavalo cingo lwakho Sengizothatha pidali